Yeah. Phezu kwesinye isimokolo saseyisendoda yayimokolo yadlulwa esikolo sesha mphethe ujax jekeje mphethe urob yazisimbi mphethe
nomdaaubonana akube ninganika sekele ukujikajika ngoba uyasimina nawe sisiphushele ukushikashika uma sibonana akube niganika sekele ukujikajika ngoba uyasimina nawe sisiphushele umshikashika
Time to I'm sorry.